Wangiletha kulomhlaba impilo yakho yashintsha. It became more about me than it ever had been about you.
Sipho sakho ngibonga impatho yakho.